BPM music. Deals on the beat. SQ on the beat.
Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Wezi kabilive, umeanza kugeuka za kidema bleach. Ukizi angri mangu ya kibre ni makrich. Inadime mangetheka kudaruka clit. Neza kudelete hata vile uko lead. Sande kwanza ulinipiga dhande sema stress. Niko zabe ni kimocho wa mrambe. Na shinda ason kula kolo na nibeba gabe. Na vile likunda pe unanitoka juu ya pake. Na zinda di mareka mandaki unanitape. Na mini ordinary umono ulinki na madanse. Ni shati ya rose dies ask you anything unase. Na kabla ujazi ya ngacha ni jidise blaze. Uki fuck around, uki fuck around. Sezi kaku round chuo muki fuck around. Uki fuck around, uki fuck around. Sezi kaku round chuo muki fuck around. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Fukuru unafa kubumbrush wanga ndo unagapi. Inadisa time design nilikulie sai. Una regret nili shakufikie tizo enzi za create. Nduki laizu kistiebu wakubu wako. Bungu kwenyu bado uneza zidi sana. Ruma so spread kakitanda. Ruma so spread. Tupise mama demise umechapa za kitululu. Ume downfall umedunda pungulu. Zidi futuku weni makutu tu. Bududu mnasia tini nanguru nyu. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru.
Nadhani niko tifi, kumbe zangu zilishika kitambo sana. Nishashikwa na home ya kina mwangi, kutumia senke kukatia magwangi. Nupiga shere disco matanga, na chipo mafukuru kadonda wa manyanga. Fukuru tulia, hata kuteta, nikupige mate kabaru watu umejileta. We ni kienyeji na unatidai huda, kumbuka mbrenda yezi geuka skuma. Mafukuru disaster, wanakula kula fair, adi mafair za mapasta.
Ruche pe umenda pe mukuchu izgenje uko soko kiwa kashi choza choza wiki jazz umerianga na wachweza utsharu wesi kwela weni mrota di kwa ndoto zinzagi zinzagi. Bana nane unagawa nimekwaya macho utatu napiko porikoya ombita za mabani umekashi juzi la isu litekwa na mangoi. Usingoi weni fukura difuru wa kutekwa na ginimbi na manyaru zimewaka wanakuria uka mandunya. Unapri Lamborghini na yongipo inatieswa unakam tuandonyo utariau malagunya unazungucha kama mamba kila yuta mendapa wakukanja na wavako. Adichiche mekuriau bila nginyo hezi rojo umestadike babaga kuliko mtu wa warena.
Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijui ni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru.